kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf dosijo tamani
nuhun direto ogi jande fandu hala mamadou samasou jam nyalli sakra hediwe moydingul lanaji golle boydo saneto muti tonti allahji tawade fufu hayabe holtibi wonko hebata hen tawene kakul gachi mbel lulungul barana wondi majjudu sede sede to segutun no janta mudu le journal meden dingon semek waruji amen kitudji hande bismillah sakrabe gila dubi kewde hande mo ingul lanaji na heddi latade golle kerta do mbennato muti tonno sun denna yosebbe hande hande o mbenne yimbele hobbe na mbenne le golle o gollobe jaati holti wiide kebal na hen kedno fostango alcisse e ousmane nyalbuli
Tanyar maayo mutti do worbe kany MK an wondi wadde ima daraji dum fa hawrintina ledde de be mu'inirta lanaji di adama chenta kay Musa Komina yo didom e mu'inobe dido lanaji e kolti wede odo golle kayo tawangal mabbe no
naga bare kurulle
min golle an yo mu'ingol lanaji mi tawdum saraabe an mi mu'ina lanaji pamari mi mu'idu lanaji dawirde mi gonde mu'ininde lana e ledde woni ko mu'inirta lanaji lanaji pamari anabar hakunde tabande yoga yi jafa tabande sappo e didi e feccere lana pamar min baay mu ni non le nyaloma goto
muttito mu ingol lana wonko hebete mudum jaati non holitiri wiida Musa Komina kay adama cienta
na kurun laango min
do mu ingol lanaaji meden keba hen seeda sabi illa e laamu tuba kuube mawbe amen do o golle won ko ngori jettoje Allah meden keba seeda lana fu e cioggu mudon fudde do nyaay malle hemere sappo yaade million goto
min soro Allah e bewde
faiso golle o le nyaloma hande o yimbel ngado be dum be kana heba seeda ko tamma e juude mudum ko latto sababu e darono sadda way mabbe golle mo ngatal nyalomo hande o ka cadel kewde ana bile mudum hono tiddalaji bilide hebugol kaake dido lanaji mu inirte don ko Mamoudou Komina hebani studio 80 iude motti
to kuchala an songo hultama wiide men cogu essence na jukiti newade to kuchala tonno litru won ben yu hakunde teme didi chapande jidi teme tati tawene ana wara non jonte didi hande dun litru wonno ben teme tati e chapande jeegom men to an songo ton litru jipi fa temere temdre chapande jidi e joy le station ngaji hunde wilnde sanne jamarande to santun no ben hakki cabande jeegom on demobe urube san kemparna to miñam fangoso manja ku koro bankas e jalasa guto tama awdiji mena nyande aljumara de yo tagal jande e famunde landini gollirde pro aride yalla ben huntande hore golle de malale nukuji di projet o woni e mudun to gawtun mu ingol buru ben heja mun en kanya lam on jidi men bangal tungu gollo cioggu buru den ko den no hankasen buru biam hultam vide na sote cebe ben chaban tatile butikaji den on kawtal mu hebama to chambre de commerce hakune ben heja be boulangerie c'est simme kany horejo drcc joni njahan to ben sigu be edorde famu do kakul gachi bar jojin ben jogingol non darja sanele ben yambiriji finatawa ben hono baraton barafodi eko nande mu en kedona kanko brima tarori hore jo fedde baraton e do festango alcisi
barare originaire koni
oy asulu bara o kale lam sigu woni yo kakul gachi region sigu boydo kaki gachi ngondi lam sigu le nyalo mo hande o fu e mako yewi bara o darde dum ana momni san ele nedda ko yimbe le kakol gati mo amere en walde yimenteno bara ana hono fanfar mangal pad en wurdi le nyalo mo hande o nga hande o latike kakol gati mo hamfu nawtorto hono no yidi so wana dum arande wana panga do fu o yimente o yimata keno du wakati fu bara o ana wondi majjuda le lamu sigu nga nukul yogaji ka ana le lamu sigu fa adna immo ka o majjata to markala ana dido nukul
la nyana te bara nyana jela
do enet bitaka baro yamen kirdu jahande di sakra on jaram hedade yo enkire jam